This is the Mahikeng FM podcast.
Doc, busile tle dumela tle.
Dumela. Dumela. How are you?
Ke siame doc. Doc, na re witile na laka.
E ke lit.
Oho.
Ke lit.
Oh.
Oh. Actually, in the past month or so, I think a lot of us different ages. So, hanti obviously the first thing is that we have a KG infection. We have what they call atopic. Hypersensitive. We have a So it's very important to have me out like saying one about Abla or one on Zahotola, Dirangadrango, Tonzo, Botet, or any deputies or Aona Lapelo, who keep an adinko, especially Busio. One only hornal hypersensitive, only hypersensitive away. It's sort of like a mild form of asthma. Sorry. It's a mild form of asthma. It's warmed. So say ba khulu ba rona tsena tlhola ba dira khale khale tsa go tshuba hitara be ba baya bringing yana na le metsi yana yana metsi a ke rana evaporated goes into the atmosphere a dira gore atmosphere e futhumale in a little bit more humid and then it be too sour and go tsangwana disketsana that irritated le gore ngwana ska go tlhola. So that's one of the things that ka tsa di diragala ka ngwana le gore o phela go tlhola thata, especially le ngwana le gore go tlhola thata busigo khantsi be le gore mama le ba bua le ka di baby yana tsa bone so gore hey ha nna busigo blocker. Then the second part a viral infection. A lot of viruses even more prevalent. That's why we encourage the vaccinations for the influenza virus. Adenovirus, COVID, RSV. Bana ba ba leng premature or bana le di comorbidities like for instance bo lwetse ba pelo ba khona gore ba tshware ke these infections be bana le condition e bitswang bronchiolitis ngwana teng wa gotlhola ngwana teng wa hupelwanyana ngwana teng e bile o lla molodi mo mafatlheng o tlhela ha o botsa mama ba gore re go lla molodi nyana o re ntswitswi e bile ke nang le gore ke moise ko cliniceng ga re tsena ko cliniceng be ba mamo oxygening e le entsha mosi ngwana a ba nna botoka. So it's a viral infection, meaning it does not respond to antibiotics, but haro bona gore gona le fever e bile ngwana e ka re ya no gona le a superimposed infection, meaning it could be a bacterial infection. Then re ga mo edela di antibiotics Gantsi re fa di-NAPS di be le gore ngwana teng o nna le relief, but sometimes without even the NAPS, without anything else, e kgona gore e resolve e nne botoka. Then the last one e leng gore nka re etsa another category ke eo ya di-bacterial infections. So bacterial infections ke mo teng mo o nang le tsone di-bronchopneumonia tse di kgositsweng ke either a bacterial infection or e kgositswe ke a fungal infection or whatever. Those are the ones that look gore ga ngwana atla fitlhele le gore le ga hema le ga bua wa bona gore ngwana o mo dipaining. It can be a simple pneumonia e leng gore o ka efa antibiotic ngwana ba enwela ko gae a ba nna sharp, or it could be a complicated one mo le gore ngwana e bile o distressed, ngwana na le fever e go godimo ga a kgone go ja, ngwana o gotlhola so much o feletsa e bile a tlhatsa. O bo file le gore ngwana o tshwantse admit gore a kgone go tsengwa di antibiotics ka drip. Mo go mogare dira di x-ray o kgona go bona ha ile go nna le di complications na go kgona go nna le metsinyana a foma mo mafatlheng a dira gore ngwana e bile a palelwe ke go hema even more. And so those are just some of the complications we ka di bonang. And then ngwana teng ka mokgwa hemelwang ka bonako ka teng, maybe oxygen level le gage mo mading e ko tlase, so re tshwanetse re meye mo oxygen gore re kgone gore re improve oxygenation ya gage so lang ka ntse a kry-a di antibiotics. So yeah, those are some of the conditions e leng gore di ka diragala. So the important thing ke gore mme ga a na le ngwana a go tlholang thata, a se ka panic a tla ra ba sa nagana gore okay ngwana yano gora gore wa lwala o tshwanetse a admitiwa dire all those things. E re ngaka or ko tleliniking ba motlhatlhobe pele ba kgone go bolelela ga e le gore ke ngwana o tlhokang di-antibiotics. Gantsi ga e le ngwana over 6 months re ka gofa di-antibiotics a dino ora le ko gae a nne sharpo, maare ga e le gore o na le di-complications ipaakanye gore ngwana o tla tshwanela ke gore a admitiwe gore re kgone go mo treata sentle.
Gongwe le wena gaoko e le gore o ka batla go botsa doctor jalo potso e ka tsweng batla go mmotsa yone jalo, dira jalo ka ko WhatsApp o re romelele mo WhatsApp-ong ya rona e ntšha ke 0647290819 0647290819. Jaanong ga ke itse doc gore mo nakong e re leng mo go yone fa a ke re o fitlhele le gore bana ba bannye ga ba go na le ditlhare kgotsa tseng tse di ba sa tshwanelang go ka dinwa. Re bolelele bokotsi jo.
Okay, so in the past ne re ga ngwana go tlhola hela. Okay, a re simole pele ka gore fine o tlisa ngwana ba fitlhele gore na le bronchopneumonia or go na le whatever be ba e treata. Go na le gore even after the antibiotics ngwana a di feditse be nne ka rona botoka a ba ntse a tsweletse a ntse a gotlhola go tlhola thata yalo. So mme a ba fila gore okay e ka re doctor melemo e doctor a mfileng yone ga e bereke, a ba tsamage go nna le bo di some of the cough mixture tse di prescribe-iwang gore tse motho a kgona go ithekela hela a sena prescription. Ga go sa tlhola go encourage-iwa go dirisa di cough mixtures because one, coughing it's a reflex ya gore go na le sengwe se se diragalang mo mafatlheng a gago se tshwanetse se tswe. So mmele wa gago is trying to expel whatever it is that is happening mo dilungs, whether ke infection or that irritation. Ga ofa cough mixtures are supposed to suppress that reflex eo ya go gotlhola. Yano nagana efe go na le sengwe se se diragalang mo mafatlheng motho a ba go fa cough mixture gore go seke ga a tswa dilo tse di diragalang teng mo mafatlheng a gago. So we discourage parents go fa yone the cough mixture. But mo baneng ba ba na leng bo asthma or bo di hypersensitive airways tse ke umakileng ka tsone, there are medication that can be given tse di thinang di dirang gore that mucus or lelete leo le ngwana a na leng lone le tle le ne le tshesanyane gore ngwana a kgone go le gotlhola sentle. So cough mixtures are out, but go na le some formulas tse e leng gore di ka fiwa tse di thusang hela ka lelete leo gore le tle le nne thinenyana gore ngwana a kgone go le gotlhola sentle. O seka tsaya di-antibiotics tse le tso kileng wa di fiwa jara mang o borwa rwa go di dirisa gape ka gore di le left over wena o tswa fa go ya ko docteng. So we encourage gore o seka fana, we discourage go di-parents go fana ka di-antibiotics njenje ba ise ba consult or ba ise ba buile motho wa ka kgona go ba advisa sentle. Other than that, re encourage gore le fe di-supplements as much as possible. Anything se se na leng zinc se thusa go booster immune system and se fokotsa le duration ya di-infections tse ngwana ka nnang le tsone. Mo Africa ba bone, Southern Africa ba bone gore quite a large number of children under the age of 5 ba ne ba bolawa ke di-complications tse di associated le di-bronchopneumonia or lower respiratory tract infections. So that's why go make sure gore mo meentong ya bone go edilwe another moento o bitswang PCV. o khavarang infections tsa strep pneum tsene gore ke tsone di khosang monya bronchi pneumonia most likely mo bana ba ba ka fatla se ga 5 so go botlhokwa gore motswadi a diragatse gore ngwana gagwe o kreile meento eo ya tshwantseng a e kreye according to buka ya gagwe ya go cliniceng. Over and above that, ga ile gore wa kgona go afford. Gona le meento e kgona go fiwa bana ba ba bonwang pele ga nako ba di premature or bana ba ba nang le cardiac problems or lung problems. E leng gore it's a little bit more expensive, but it works against a condition e bitswang RSV. E leng gore ka tshwara ngwana o nang le those particular predispositions. And then of course gona le tsone tse di tlwaetseng gape ya influenza, but very important gore o ye for vaccine ya gago ya influenza. Influenza go thibela gore o ska tshwara ke yone the common strains tsa influenza tse di leng teng tsa the virus or go reduce the chances tsa the risk starting the complications starting.
Ke metsotso e ka nna mekaefa, ke metsotso e ka nna merataro jalo pele ga gore re ye ko reng ele ya borobedi ko legatong la rona la bobedi. Re buisana fa le Dr. Liu mo tsatsing la gompieno, re lebeletse jalo go gotlhola ga bana le gore loka ba thusa jang. Jaanong Doc, gongwe ga ke ya go botsa fa jalo gore o mo tlisa morago ga nako e kae ngwana, gongwe ga a simolola kgotsa o mo emela pele e kere o gotlholola go ya ko pelebele gone o mo isang kwa tliniking kgotsa ko ngwakeng.
O itse ga go bone ka re ngwana ga go gotlhola thata mo ombile gore go mo kgoreletsang gore ngwana a kgone go tshameka mo le gore ngwana ga kgone le go ja sentle, then definitely o mo isa ko tliniking gore a tla tlhatlhobiwe. Ga o bone ka re ngwana wa hupelwa yana, because nakong ka fitlhela ngwana a na le go hupelwanyana fale le go gotlhola fale le fale, marano ha e le gore wa hupelwa go bona gore ngwana o bile ga kgone go bua molomonyana gagwe ka re e nna blueyana or lelemenyana la gagwe, o bona gore ngwana o na le what we call the chest in drawings, o bona gore ya mo mafatlheng wa bona gore go di muscles di bereka extra, ngwana o ga a kgone bile ga kgone le go tshameka ya ka tlwaelesegile. Ga o bona gore go na le other signs ya ka bo or other symptoms ya ka bo ngwana wa gotela na le fever, go na le poor appetite, go na le gore ngwana wa tlhatsa, then definitely tshwanetse o ise ngwana ko tliniking or ko bonyakeng. Ga e le gore wena o batla go dula pele o mo observe e le gore ga ana those complications, o ka dula maybe for 3 days o bone gore a wa recover o nna botoka. Try to pay attention gore cough ya teng e nna teng leng thata, ka ke buile ke re ya bana ba ba nang le di hypersensitive airways or asthma. Ba ba nang le irritation o e bona gantsi bosigo mo gare ga bosigo gore ka matsha, that's when you know gore okay e yone tsamaisana thata le tsone di complications tsa bo hypersensitivity. So yeah, go ya ka motswadi gore comfortable go le go kae go observe ngwana gago, but ke a kopatlhe ngwana o monnyane o ka fa tlase ga 6 months mo ise gore a checkwe regardless, because ga ba tshwane ba pele gore ba gotlhola or ngwana a hupelwa, and they can complicate very quickly. So ha ona le ngwana o ntseng yalo, please mo consultise gore a kgone go checkiwa, then every doctor or go nurse a kgone go advise sentle.
Potso ke doc, ngwana o tshologang mamina setlha le setlha seo se bakwa keng doctor? Ke moemedi a le ka fa majamantsho.
Okay, sa go ela mamina se ka tsamaisana le what we call rhinitis, chronic rhinitis, mo le gore go na le irritation a kry anong dinko tsa rona di na le di-sinuses. Okay, ke anatomy ya nngwe nngwe extensive, but go na le di-sinuses tse e leng gore ga e le gore motho o sensitive, let's say for instance you're exposed to dust, you're exposed to perfume or certain smells or whatever, ba bangwe batla go bolela gore ke pollen, ba bangwe batla go bolela gore ke tlhaga, ga di tsena monkong di irritated that mucosa ya gago, and then e be feleletsa e nna congested, o bo feleletsa o nna le dinko tse di blockileng or o nna le dinko tse e leng gore di a rana. Consulta doctor gore a kgone go confirma gore ke yone barekeng yone that chronic rhinitis e ka nnang e le teng, and gantsi be le gore ngwana wa teng o fiwa di-nose drops tse e leng gore di ka mo thusa, tse di na leng metsi tse e leng gore di ka mo thusa, tse di medicated o tla tshwana ke gore o bue le doctor gore le ko tliliniking gore ba kgone go prescribe la tsone, ba go advise accordingly. Mara ga e le gore ke ngwana o itseng gore ke ngwana o na leng hela just the rhinitis or ya irritation, then o kana wa dirisa those drops o sentle hela tsa metsi a na leng letswai.
Potso ya bofelo madume mestani ke leng aka ka foo, nna ke kopa gore ngaka leo gore a kgalemele makgarebe ba ba sa batleng go apesa bana, mme bone ba apere bothito, kgang eo e ke tlhoba boroko mo motseng o ke phelang mo gone ke son of the math town.
Yeah, definitely. Pepo edi didi e dira gore ngwana a ne a little bit more susceptible or sensitive to yone the effect so tsi buang tsona tsa nko e nang irritated le mafatla. O tla bona gantsi baby nyana ga mme a complain gore yo ngwana wa ka o bile wa go tlhola thata especially a go letsididi. Ha la ke tsa go mapese ke moteng mo a krang a nna botutonyana. That's when you notice or no, it is actually the cold air eleng gore irritate ngwana more than it being an infection. So I definitely advise a ka re tsena mo setlheng se sa mariga mo go lentsi re tsuteng thata. Please make sure gore ngwana o warm, make sure gore bana ba tsena mo ntlong pele go nna go fifala go nna tsididi ko ntle. Make sure gore bana ga ba exposed to musi ya lo ka ra ke rana gore go tsa mollo ya nong ka gore go tsididi khantlong. Make sure gore le yone dust o kolomake di kittens tse o di tlhatswe sentle o ntse o make sure ga go dust ka fo ntlong le dust mites. O make sure gore mo mantraseng mo le mo mesamong go a vacuumiwa go a kolomakiwa gore go se ke ga nna le di-complications.
Doc re lebogile re tlatla re bela gore mo bekeng e tlang re tshwere ka yotlhore sentle ke re.
Ya leboga le saleng sentle.
Thank you.
Bye Brianik.
Bye. Bye doctor.
You've been listening to the Mahiking FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiking FM podcast. Mahiking FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.